Carolina is the girl that I went to school with in 1997. Yalimuno unjindi wasanga mamwenya watu yoga mafute mama. Everyone fancy Carolina kubakunze paka pretty master. She used to call me Rasta Pio because I had no money yo. Nada mo kusanga Carolina linga we wasika kepu. Na yena ya siuka yena ya peruka bambi na jula no kukaba. Choka uranda wa ye kanga. Mwane vya tuka kosi minoja na puno mulenzi nenjaka no mulenzi na yato mulenzi ya puko mulenzi puno mulenzi yeyandio moyo yeyando besa nane miokuso maholo apuno lovoto wenti iyo mulenzi na weta katini chuku kona chibuze atenge inolu buto lukula nemba kusomelo nemba kusomelo na ina winga buma nye somelo kusomelo webango marange kwe kusala huu zira waka ha mzei wangi ulwanda bati kuresha za tuka mato nafa iwakamu iwanjo chanange kwe kusala huu nemfuna kalimu nemkola kalimu nemkola kalimu na yata kalimu kafuka kalimu na katibu wanda minandi wano isenjika
na kusala neva kalimu safara nemungu sawa machiko ye yalimu yalimu na kusala neva kalimu safara.
Better listen, and if you have eyes, you better see. Welcome to the Bobby One Edutainment. Bus.
Solo chimbanda bora bawa damba bali musomelo mwe walenga. Ebi tuwe na masanyu binyuma na yenga future ogoji zise. Omukisa kukofu nye kukote sofu bosome. Kuweno binyika omolezi ya jana kulimba limba na yofuno uzibuna talabika. Olusi nevaba na yemi kisa juu jiva jifute. Na kulima kia kuomu kwa nungu